purple dust of twilight time steals across the meadows of my heart. High up in the sky, the little stars climb, always reminding.
Hey. Hey Ron, it's been a while now. I think miaka 9 now. Vile ulishia tasiamini, nime survive how. Na mgeni akipotea njia, unamwendea kwa barabara. Juzi nilikutembelea yo mta yako, uko Lang'ata. Wake up, unbelievable. Umelala kando ya YouTube, kuna flowers ime bloom. Silei but leo siku nona dalili ya blue moon. It was written but na feel nikalu kutake out too soon. New kicks kila wiki ulikuanga na miula. Na niliwacha kuregret bana, squeeze miula. I'm still a hustler na kazana. Na I remember kama jana. Times na feel ni rushe tile au nishike kamba bana. Hata mtu ya kikosa si unajua unamchuna kwanza. Wali kuangusha na iyo yako mchuma ya kwanza. After plans I stopped you but you had to dash. I begged you see shit. I guess it's dust to dust.
And now the purple dust of twilight time steals across the meadows of my heart. High up in the sky, the little stars climb, always reminding.
Hey Mary, it's been a while now. I think miaka 5 now. With all the evidence, sijui alikuli file how. At family gatherings, wanga unatajwa ovyo. Scars as a heal, wanga ni scars za moyo. Ebu asmure, no justice up to date. Very intelligent girl, now look I'm smart shule. I don't trust it, vila wanasema it's never too late. Alichukua nguvu zako mapema, Samson Delilah. Una come home lini, Kadidi na Skyla. It's very sad, unafeel ulikuwa designed for this. Mchana run away from the truth na usiku police. KCC ndio sitting, Koinange ndio bedroom. Imenti ndio meetings, come pia ata kwetu. Na kila chali ni chali yako bora come na Kenyatta. Roho yako iko punctured, nightmares unazipata. Lini vumbi itasettle, ndio weze kukacha.
And now the purple dust of twilight time steals across the meadows of my heart. High up in the sky, the little stars climb, always reminding.
Hey Davis, been a while now. Think miaka 4 now. Nili dhani uli change number ushiki niki phone now. Sa zile unawaza please speak how you feel. Wale nisi sunajua depression is real. Alianza na kapaf na siongelei didi. Haka move to some knacks at the age of 15. 4 days waki grave wali kuwa ma purple haze. Vila chupa is a disaster. Devi ana shake. I think you know how it goes. Vile mbuyo wali pass. Haka mochi ya madoma property na car. To close family na friends alikuwa antisocial right. Kama choti Mary leo akona ma social like. Ballin', I tell you on a roll car reefer. Akunyeshi na ufungi damsi maji itaisha. Kukula life alikuwa na mamzinga uko B club. Sai tuko hoping from rehab to rehab.
And now the purple dust of twilight time steals across the meadows of my heart. High up in the sky, the little stars climb, always reminding.